dema kena ngwana hao kere wa mbona na. You gave me life and oh so nice. From day one you have been there. Unrata ka lerato la nete, unrata ka lerato la motswadi. Unguka unsu na masihu matsegare. O robala lenna o tsoga lenna. Gare ga dipula ompe ya mokotlong. Gare ga ditlala o mpha sa goja. Fela fa e le wena o robala ka tlala. Ba re moswadi o tshwara thipa bogaleng. Fa e le wena mme ke re o e tshwere. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go lebale. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go latlhe. I was born and raised by strong black woman. Gare ga matlhoko a mpiela ko thoko. Ampotsa ditaba tse di molemo. Fa ke lela selelwa mphumula ke ledi. Ke leboga morena fa mphile wena. Ga ka ke wa nnatlha, ga ka ke wa ntlhoboga, ga ka ke wa ntlhorisa. Ke kopa go morena go go okeletsa malatsi a botshelo. Tsotlhe di tla loka ka thato ya morena. Tsotlhe di tla loka ka nako ya morena. Ke leboga tudiso e umphileng. Ke leboga le thuto e umphileng. Ke leboga le tlhompho e umphileng. Ke leboga le kato e umphileng. I don't know how you made it, but you are so brave. Now I'm the great, mommy you the best. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go lebale. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go lata. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go lebale. Ke re nka se flow pele he nka popa. Mme motswadi wa me nka se go lata.
Mme motswadi o itse kgwetsa. Check up blind spot wa moroki ko tswang. O sa ba topo, skopo sa traya ngwana ke. Re etsa metsamo ya hao ka kelo tlhoko. Etsa bophelo ba hao o botlhompe. Boele tlhoko mama a re tsosa tlhogo. Mahetla le sefuba le letheka. Thaka tsaka ke tshaba bo motswalle. Batla o weta ko pele. Ke beile modimo ko pele. Mama I mean Christ this hypocrite. Wanna put me in the test. Wanna see me ke tlhopheka. Lebaka ba reng dijakala se ke flopile. Kala ha sefaka ba phantsi bana ba lalile ba vukile. Ntsube tubile s'acceptile serai di rai gopadile di fetogile di matla. Mamatsala o senatla. Ke a leboga mama.